Go yala go mmino go monate go banyana makop di buto o buti.
More music at homthepiano360.com. thepiano360.com.